Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibuuzo by'akamalirizo UNEB kirangiridde nti ebibuuzo by'abayizi 351 kikyabikutte nga bano bateeberezebwa okwenyigira mu kubba ebibuuzo. UNEB egamba nti abayizi bano abaakwatiddwa ebibuuzo byabwe baatuulira mu bifo ebituulirwamu ebibuuzo 47 ku bifo 1242 okwetoola eggwanga lyonna. Sekulu wa UNEB Daniel Nokoracho Donga agambye newankubadde bano babakwatira ebibuuzo byabwe, omuwendo ogwabenyigira mu kubba ebibuuzo ogwakendeddeko bw'ogeraageranya n'emyaka egiyise. UNEB era egambye nti obubbi bukyali nnyo mu masomo ga sayansi naddala ag'obwoleke.
Cases that we have observed are mostly receiving assistance in science practical papers. Mama, you recall a while earlier on I reported, as I was talking about the general performance, that our candidates lack exposure to practicals. And so when it comes to the examination, some of the teachers want to make up the shortages during the teaching by trying to assist the candidates. Some of them were found in the examination rooms with unauthorized materials, including mobile phones, and we had some cases of impersonation as well. Currently, the board is proceeding with the hearing of PLE cases that are almost complete.
Mungeri yemu alipota ekitongole kya UNEB kuibuzo vya kamalizi vya sinye yu mkaga vyo mwako gwende 2025. Era zenti kubaize mitwaro 11 mwe 15 mchumi mwusafu mbabili ya babitula. Abaize mitwaro mkaga mkanana mwenda mkaga vya bitundu anambibili kubulichikumi. Baibi itide ku principal pass 3 atenga banobenyo gedeo kuva kubaizi banobenyo gedeo kuva kubaize mitwaro 5 mwe 13 mwa 3 mwana ababito mwaka guli 2025. Abaizi emitwaro ena mwekumi nya mu bisatu mwechina namba 5 bye bitundu 27 ku buli 10 bafunye principal pass 2 ate abayizi emitwaro 3 mu 10 mu 8 mu 3 mu 8 bye bitundu 19 ku buli 10 bafunye principal pass emu. Abayizi omutwaro gumu mu 8 mu 10 mu 5 mu 2 bye bitundu 11 ku buli 10 babiyise ne subsidiary pass. Abayizi 18 mu 9 mu omu kyekitundu kimu ku buli 10 ebibuuzo tebabiyise era bano balagiddwa okuddamu okubituula. UNEB egambye nti abayizi 11 mu 13 mu 2 mu 9 mu omu by'ebitundu 69 ku buli 10 balina obusobozi okwegatta ku ssettendekero oba amatendekero aga waggulu kubanga bafunye obubonero obwetaagisa. Omuwendo guno kaakano gweyongedde n'abayizi 2 mu 18 bw'ogeraageranya ku bayizi abaatuula omulundi gumuli mu mwaka 2022. Abayizi 14 mu 15 mu 2009 by'ebitundu 88 ku buli 10 balina obusobozi okugenda amatendekero ag'ebyemikono ge baagadde kubanga nabo bafunye principal pass ne subsidiary pass ng'etteeka ly'ekitongole ekya TVET bwe liragira. Daniel Nokoracho Dongo Senkulu wa UNEB ategeezezza nti abayizi abawala baakoze bulungi okukira ku balenzi naye ng'abalenzi be baasinze okufuna obubonero obwa waggulu nga bayitira mu ddaala lya A. Odongo era agambye nti wabaddewo okwongera okusenvula mu masomo agamu naddala ag'ebyobusuubuzi economics, amasomo ag'eddiini, amasomo aga geografiya oba agakwata ku nkula y'ensi, essomo lya literature Olungereza, essomo lya chemistry, biology n'okubala. Amasomo ga science okuli mathematics, physics, chemistry ne biology gongedde okujjumbirwa mu myaka 5 egiyise wadde nga ne physics atambula kasoobo. Minisito Mbeza avunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu oweekitiibwa Dr. John Kirisesto Muyingo asinzidde wano n'ategeeza nti baakuddamu okwetegereza ekizibu ky'essomo lya physics okuzuula ekirikaluubiriza mu maaso g'abayizi.
Performance yayongedde okulongooka naye tetunatukaliwe tuteekeddwa kuba ensonga lwaki tugambye nti tugenda kwongeramu nga gavumenti esente obudde ne resources endala okulaba ng'abaana baffe subjects naddala eza sciences bazikolera ddala bulungi okuviira ddala mu senior 1 okutuukira ddala waggulu faa okubeera mu nsi eyiya osobola kuyiya ng'omanyi sciences ezo. So tulina okussaamu era tulina amalirivu nga gavumenti okussaamu abasomesa baffe bye beetaaga okukozesa n'abayizi baffe okulaba nga sciences zikolwa bulungi.
Bino byebuzo bya sinye eyo mukaga ebisembye eyo mu nsengeka eyebi ebisomesebwa abayizi enkadde era nga abayizi bagenda okutuula ebibuuzo bya sinya eyo mukaga okutandika n'omwaka guno 2026 n'okudda waggulu baakutandikira mu nkola empya ey'okusomesa abayizi eyitibwa Competence Based Curriculum eyakolebwamu ennongoosereza egye buvuddeko.